SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
هبين ونعكسنا دمانتين بملك استوى تشوكتان وهبين جمعا بشا مينايت هاي صدن يكو سانت كلابد كون يلاباتان يافرتا هل كان نغدى جيسانيسان والان تاف سومالي غاية إذا عدى SBS أو سيطو سيدين كغي منيسا استوديو غان كلان هاي مغالا دا ملبن مغاقونا وحسن شامع وركا عاونا وحاوقوا وين دونالد ترامب أو لغو هلاي دنبيو اللو هايستي مدح دا استراليا وكا قابصة دينا كهلان حكومكا لغو ريدي دونالد ترامب حفيس يدا حل دبانو ريد فيكتوريا أو دباتو اللو قيستي وركا سيقوا كلا ياد مغلي دونتاني وديار قروبا Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii hore ee ugu horeeyay dalka Mareykanka oo ay xeerbeegto reer New York ku helaan dambi ah inuu been abuuray dokumentiyo si uu u qariyo lacag lagu aamusiyay gabar jisha filimanta galmoodka ah doorashadii 2016kii kadib markii ay ka doodayeen muddo 2 maalmood xeerbeegtadan ka koobnayd 12 qof ayaa ku dhawaaqay inay ku heleen Donald Trump dhammaan 34 dambi oo uu wajahayay xeerbeegtada ayaa laga doonayay inay kulligood isku raacaan go'aan kasta oo ay gaaraan go'aanka ayaa Mareykanka gelinaya meel uusan weligiis gaarin maadaama waddankan uu doorasho galaya bisha November ee sanadkan taas oo uu Mr. Trump yahay musharaxa u taagan xisbiga jamhuuriga ah isagoo isku dayaya inuu mar kale dib aqalka cad ugala wareego Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga ah Mr. Trump ayaa sheegay in xukunkan yahay mid fuwaaxisha isagoo ku dooday inuusan wax dambi ah gelin
This was a rigged disgraceful trial the real verdict is
Tani waxay ahayd buu yiri maxkamadayn ceeb ah oo khiyaano ah xukunka saxda wuxuu noqonayaa kan November 5-teeda kaasoo ah maalinta ka dambeysa doorashada dadkuna way ogyihiin waxa halkan ka dhacay wax qalad ahna ma aynaan gelin ayuu yiri waxaan ahay nin aan waxba dambi ah gelin laakiin waxaan u dagaalamayaa dalkeena waxaan u dagaalamayaa dastuurkeena ayuu yiri Mr. Trump go'aanka kadib Siyaasiyiinta Australia ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan natiijada ka soo baxday maxkamadeynta Donald Trump iyaga oo la hadlaya Channel 7 ku xigeenada hoggaamiyaha xisbiga Liberalka Susan Lee iyo wasiir Jason Clare oo ka tirsan Labourka ayaa labaduba ka gaabsaday inay ka hadlaan natiijada maxkamadda dalka Mareykanka
Well, we're not going to comment on the matter that this is a domestic political development in the US, but the relationship we have with the US is more important.
Miss Lee ayaa tiri, ma aan doonayo inaan ka hadlo arrimahan, maadaama ay tahay siyaasadda gudaha dalka Mareykanka, laakiin xiriirka Mareykanku aanu la leenahay waa mid ka muhiimsan kana weyn hal qof ama hal hoggaamiye ama xataa hal dowlad.
We haven't seen anything like this. Before, obviously, we need to now wait and see what the sentence is that the judge...
Jason Clare ayaa dhankiisa waxa uu yiri, weliga iyo waxaan oo kale waxaan hore u aragnay maaha. Dabcan waxaan u baahanahay in la sugo ayuu yiri, xukunka xaakinku uu ridi doono 12 July. Laakiin waan ka gaabsanayaa ayuu yiri inaan ka hadlo maxkamado ka socda dal kale. Ama aan wax ka dhaho ayuu yiri, arrimaha siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka. Waa markii ugu horeysay oo madaxweyne hore oo dalka Mareykanka maxkamad la soo saaro kadibna xukun dambi lagu rido inkastoo Mr. Trump uu leeyahay anigu wax dambi ah ma gelin taageerayaasha iyo dadka dhalilsan Mr. Trump ee dalka Mareykanka ayaa iyagu jawaabo kala duwan ka bixiyay xukunka lagu riday Mr. Trump
I'm so pleased that there's finally some accountability for Donald Trump
Qofkan hore ayaa yidhi aad baan ugu faraxsanahay in ugu dambayntii lala xisaabtamay Donald Trump. Sannado badan ayuu sharciga ka leexleexanayay, ugu dambayntiina waa la soo
qabtay.
Waxaan waa wax yaqyaqsiya. Sidee arintan lagu samayn karaa? Runtii waxay sii kordhinaysaa, ayuu yidhi, fursadda ninkani uu ku guuleysto doorashada, wuuna ku guuleysan doonaa, sababtoo ah indhaha shacabku waxay u jeedaan, ayuu yidhi, in nidaamka garsoorka dalka loo isticmaalayo in ninkan lagu ciqaabo si looga sii jeediyo tartanka uu ugu jiro madaxweynenimada, ayuu yidhi qofkaasi labaad. Wararka kalena, muwaadin Australiana ayaa ka mid ah 14 qof oo dimuqraadiyadda u ololeeya oo maxkamad Hong Kong ku taalla ay ku xukuntay dembiyo la xiriira amniga qaran, kadib maxkamadeyn taariikhiya oo dadkaasi lagu qaaday iyagoo lagu eedeeyey dembiyo qaran dumis ah. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia, Penny Wong, ayaa walaac ka muujisay xukunka lagu riday dadkan u ololeeya dimuqraadiyadda oo uu ku jiro Gordon Ung oo haysta labada dhalasho watan Hong Kong iyo tan Australia. Xukunkan ayaa caalamku walaac ka muujiyay iyadoo lagu tilmaamay xadgudub lagu sameeyay nidaamka sharciga dalkaasi Hong Kong. Lee Kwang oo ka tirsan booliska Hong Kong ayaa soo dhaweeyay go'aanka.
National Police Department of the Hong Kong Police welcomed the court.
Taliska booliska qaranka ee Hong Kong wuxuu soo dhaweynayaa xukunka maxkamadda 14 Kong qof oo aan dembiga qiran lagu helay. Waa la arkaa in maxkamaddu dembiyadan ay si aad u daran u fiirisay, dadkaasina inay qorsheynayeen inay galaan dembiyadaasi. Qoraal shalay ka soo baxay Senatorad Wong ayaa ay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xukunka. Dowladda Australiana ay Hong Kong iyo Chinaba si toosa ugala hadli doonto xuquuqun bini'aadanka dadkaasi. Muwaadinka Australiankana taageero qunsuliyadeed la siin doono. Baaritaan ayaa la bilaabay kadib markii xafiisyada dhowr siyaasiyiin oo gobolkan Victoria dhibaatooyin loo geystay saacadii hore ee saaka oo Jimco ahayd. Booliska Victoria ayaa sheegay in rinji guduudan lagu tuuray xafiisyada xildhibaanadaasi oo uu ku jiro xeer ilaaliyaha guud Mark Drivers. Qunsuliyadda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Melbourne ayaa sidoo kale rinji guduudan markaasi lagu daadiyey, iyadoo sidoo kale daaqadaha qaarkood la jajabiyey. Ra-iisul wasaaraha New Zealand Christopher Luxon ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Australia ay wax kaga bedelayso awaamiirtii wasiirka ee loo bixiyey Direction 99, balse waxa uu yiri in Ra-iisul wasaare Anthony Albanese uu ka ballan qaaday in dadka fiisooyinka laga kansalayo si fiican looga fiirsado oo caqligu shaqeeyo. Wasiirka socdaalka dalkan Australia Andrew Childs ayaa ku dhawaaqay isbeddel lagu sameynayo amar uu hore u bixiyey. Tan ayaa imanaysa kadib markii ay soo baxday in niman kufsi lagu xukumay dalkan Australia loo daayay inay fiisada sii haystaan oo ay sii deganaadaan. Australiana waxa ay Ukrain siinaysaa $31 million oo dollar oo dheeraada oo loo isticmaalo dhanka tamarta iyo baahida bini'aadanimo. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Penny Wong ayaa ku dhawaaqday sanduuqaasi lacageed oo ay ku jiraan $20 million oo dollar oo loogu talagalay dhanka korontada, maadaama wadankaasi uu hadda galayo xilligii qaboobaha. Wasaarihii dalka Slovakia Robert Fico ayaa ugu dambeyntii cisbitaalka laga sii daayay toddobaadyo kadib markii la toogtay iyadoo la isku dayay in la khaarijiyo. Bishan May 15-keeda ayay ahayd markii nin dableya uu weeraray Mr. Fico isagoo 4 xabadood oo aad ugu dhowdhowaa uu ku dhuftay hogaamiyahan. Mar uu salaamayay ra-iisul wasaaruhu taageerayaasha dowladda, arintaasi oo ka dhacday magaalada Hanlova oo ku taalla bartamaha dalkaasi Slovakia. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beet waa cadceed, inta badan roobab ayaase marka dambe imaanaya 23 digrii bay gaaraysaa. Adelaide waa qayb ahaan daruur iyo 17, Melbourne waa roobab iyo 14, Sydney waa roob iyo 19, magaalada Brisbane waa roobab si waliba badanaya 24 digrii ayay gaaraysaa. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo lacagta Mareykanka ah.